Alipote fumisite kitongole chensi yonna ku nsonga y'ebyemmere n'obulimi kifura na Fetch Organization FAO eraga nti bei y'emmere mu nsi yonna yeyongedde omwezi ogwokusatu okulinnya omwezi osalo gw'omuddiriŋŋanwa ng'omwezi oguwedde bwekyali. Alipoota erambise nti akabasa kasinze kuva ku bbeeyi y'amafuta eyeekaname mu nsi yonna kw'ossa n'otaataganyizibwa okuvudde ku lutalo oluyinda mu bitundu bya Buwalabu wakati wa Iran ne Amerika n'eggwanga erya Isirayiri bwe gaalumba eggwanga erya Iran. Alipoota ya FAO eraze nti ebbeeyi ey'emmere yalinnya ekitundu kirama n'obukumi muhaavu kikumi omwezi ogwokuna ate nga kisuubirwa ya kwongera okulinnya. Emmere ey'empeke yonna bbeeyi yaayo yalinnye ng'oggyeeko omuwemba n'ekirime ekya bbali. Akati bbeeyi ey'engano ate yo esuubirwa okwongera okulinnya olw'okubanga abalimi basuubirwa okwettanira ebirime ebiteetaaga nnyo bigimusa kubanga byafuuse bya bbula ate bya buseere olw'otalugenda maaso mu ggwanga erya Irani.